yande joyno wittodi emin ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on ndere ko e kibaruji men ni hande nayi lewru mars ñalane noon ittanane nder leyɗe duniya gan dulwida ñaw fayfayre noon ni on keɓan faama ka gonduɓe andal dow fi o fantinta maaro demeteɗo leydi Niger ni balɗe cakkitiɗi ɗum woni iɗum jaccere mum noon ni ɗo nder galluñe mayi hoorejo campagne on ni hokkan dalilaji ko waddi ɗum yewtere men pindinol min jahatana gaya ɗum ɗo min jaaha min jewtida e mbi'en ni ha disa barmu kan woni sarki mbori wuro gaye noon ni dow filla yenandi tokkon min on nabbirtol ha laagi nder kibaruji men hande nayi lewru mars hitande dow ɗiɗi e nogay e ɗiɗi leyɗe duniya no juula ñalane de gan durwida e fayfayre ñawgu himɓe ɗuɓɓe anda nder leydi Niger ko dimma woduɓe ñawgu noon ni duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi pecce joyi dow herme woodi nawalla ka no hoorejo lokkotoroɗe de ñame 3 fantini ko watta himɓe keɓa faama dow ko waddata nawalla ka docteur Habu Abdourahman o fantini jadimin Rahilatu Soumana.
L'obésité c'est une maladie liée.
Fayfayre kany e bellere bandu bi adama hunnon ko lati nyaw jeyangudu konda ni nyamduji dum wonno nyamobe tewuji paydi en ko jia e neban dabaji nyamobe kulle godde sukkar lati do fufudu konda sukkar golletedo ciotetedo enda dum woni ko beydoto bandu bi adama jonnon non wodi du jodagol nokkure wotere kam woni jomu sonnyata feysede kala kandu konda no beyda bandu jomu je ande wi bi adama na han taw e le yontere fu ta hebi sonnyi ɓandu muɗum leeru ɗiɗi yaad leeru ɗiɗi e feccere enen fayfayre nde to meɗen no hiisa dow hono keguiniɗo kañum woni ko fayato e joomum fayidu kono nde woni ko wotto jaaka wodde nde ñawni noon laatani joomum nden noon ko hani woni neɗɗo durwa acca ñamugol kulle ko woodi neban sanne kañum e sukkar sanne heɓa hiisa ɗuɗal ɓandu ngal
pouvoir éviter de tomber dans l'obésité.
Wakkati wulo woni no naata nder leydi Niger balɗe cakkitirɗe no wooɗi himɓe jara ndiyam ɗuɗɗan ngam sofina hano ɓalli mum en noon ni no gonduɓe andal kaaliri sofinol hano ɓandu no waɗire e ndiyam na neɗɗo nawtoro e ɓiɓɓe leɗɗe kecce noon ni no docteur Abdourazak Bello lokkotorojo kawjiɗo filla ñamduji hokki jadimin Zainabu Abdou.
Pour bien hydrater son organisme.
Gam bi adama heba sawna bandu mudum sofa woda no yida tawe jomum yaral litereji ndiyam tati yaade nay le nyaloma fu ba ko tawa wakati godon ndiyele belde jartedde endan no tawda ndiyam dan en kano woni ndiyam jartedan danni bura yidede sane no wodi elay bibbe ledde kany eli ordum kandu kondan no tawde ndiyam ko sawnto bandu misali pastek en na lemuje den nadu manguje en to dun don nyamodum fu heban kan ndiyam ɓeyto ɓandu mum ndu sofa ɓeyda woɗude sanne gayren andi wulare no wodi sembe sanne e ɓandu ɓi adama ɗon saabi neɗɗo ndaara kulle ɗe wawi ñamude gam heɓa hisa wulare
il faut savoir adapter son alimentation à cette chaleur là.
Maaro gonɗo no reme nder leydi Niger ni moƴƴine sotte nder campagneji ɗe riidi Niger hande ni maaro o jeɗɗi e cakkitiɗɗi ni no wodi jaccere nder nokkuji to ɗum sottete noon ni nder galluñe me jaccere ɗeɗo tokkana gaɗa raaɓo ñaw coronavirus noon ni e maawo ndiyam gango nder geseje maaroji noon ni ka woni ko hoorejo kawjiɗo fi luuma ko riidi Niger o fantini Bonzougou Isaka Moctar Hammadou.
Le riidi Niger tin so
riidi Niger o no campagne non kawjiɗo maaro e wonƴitidde ɗum wadde si maaro biteɗo ri paadi kamɓe sonnugol maaro danejo om rafi maaro to remoɓe ɗum ɓe kam waɗi ko minen du min ngalamo min gollatana du maaro gatteteɗo ɗo nder Niger on tan to rafi maaro nder coopératiji ɗin no wawi wi'ede gam Allah er ñawu coronavirus yaade bononda ndiyele gaɗɗo o gollal gattol maaro du no woni e hoore mum sabu nokkuje gom o fuɗɗi remude woɗi du nder hitande kile ɗiɗi maaro wattete nangude lewru janvier warde juin kamɓe lewru juillet yaade décembre
début juin
gam waddango ɓiɓɓe wuroɓe balla dumotoɗo wadi ni cooperative te ruar di sinoni der sigila golle mun no watti sembe do ko sembintinta awatir noni de leddi ni cherke ngani sigila golle di fuddama der wuro yuri departement kolo hautade e beydol andal gadangal nani ko horejo sigila porje o kadidiatu sulayero o fantini jadi min asumana shina.
L'idée de ce projet
projet okotuga do mun kawoni jottinde sigilaaji moccina fonnita hebude motsola sador maaji ko tawa dermu de en dari sigila crédit carbone lawol hebude motsola majjunno lawol non du sembindinde demal durngol e ladde e jaaye gada mun sembindinde laabi hebude nyamdu himbe nokkure de enda sigila oni noodi nafakka hebude yaadu yeso ga edum beedana remobe semme hebude ceede natude kanjun saabi himbe no kaani korra hakkillo mudum do filla beedude annal no handu himbe paama nafakka majjum kasem be annano du yahirta de e paami no du yahirta be baawa hawjaade ladde he jaayma
et puis facile pour elle de prendre soin de la nature
de leddi Niger himbe tawraabe rafi ke jornan neema sowi dimma ko du yidi e noga e go e dubi yidi e noga e didi nonni ko wonno himbe million goto e keme didi nonni handen yotti himbe million gi didi e ujunde keme joy nonni october yago december dubi didi e nogay e go no wada hano herme e jeddi do herme nonni ko beydi rafi harande de doni cukaloyi ko jottaaki dubi joy no wondi bi en ni pecce sappo didi do herme ko fero didi e andinore de OMS wadi wiide ni sappo do herme ka woni andinore de bureau hawjine fi ballakaji yago e himbe wadi kenga noy watte ko jawdi watte teni der communiji gangolide no handiri gollawol wadi merube e conseiller be e ardibe de sobe ciede der region maradi gadi kawral beydol andal ko fudda alarba don doni kawral gal hanu sarusi mawdo hawjini e fi fonditol lamuji nonni e kominiji nonni nani fama ka sadisu sani merwuro safo horejo fededen bangere maradi o fantini jadimin Mohamed Mamman
kan deja embrije
dani alla wadi sigila jawdi ko goltirte siriraka no wodiri gollangal e hore wadray no wodiri denne bofi ngadi jomu wurtake do lawol nonni rafi wadde sigila lobbo hunon ko lati bofi mawdi sanne kano wonde sigila wadama mojjudo golle de wadama no mojjiri caggal to endan wodo wannino sabane andi merube hewbe ngadi golleji o nyidi di do fi artukuji goltirte de ko dandi em wobbe kay wadri dum gal suno ko heewi du fodanani kan kay ngay famay wodi dun sabi golla gongal wadde gal no wadde himbe lamdi e fama ne wona han tawe sigila on wade golle du konna wade no fodi torto e no wodirto fu hewbe amin fu yo heybe no wobbe du konna don wonno kano wonbe garto wi be jidon warto be fudu holar ni be kebi yade e himbe wuro subitibe be garti
son clean les populations ont eu confiance en eux
kabbe ni be kawjibe filla du yidol nanol kulle bonde de leddi Niger octis nonni de agades do balla police be gadi nabe ni be gadi nangol himbe der jemma talata didi lewru mars nonni be gaddani hano bi en be nan der nokkuje tati der golle gadaade de duudal nangama hautade e kulle bonde yaru yaru ko be nangi ali akilu ardido sarusi di oni fantini jadimin anise karim
der golla ngal min kebi nangude nimbe chapande jeegon ko lati rewbe joyo tawa ler mabbe min nangi du nimbe dido wondube e gineji bondi ko dimma kinije bonde biitede diaze ponde ummata kona keme didi e chapande jeetati e jeenay keksol kando kay keme didi e las e nay tramol bibbe la soji dido min kebi du hoccude tabambonka ko watta garamuji keme didi e laso e joy ko jomun doggi yopude bibbe ura agades ko kani famande kawoni bitinol gineji bondidi heewi ko nimbe fu andani denne wana fi yewo police ji tanno
police nationale
ko wallata kabbini be do fi denaku der wuro gaya e wuroji gondi takkol gaya horebe wuro gonni gatti kabbini be yilotobe indirtebe en banga nonni der bangege don fu golle mabbe woni deka jungo do bibbe bombe nonni sigila ko buytata nguykaaji nonni nani famaka asimu abarshi prefet gaya o hokki jadi min fadel alu
la criminalité
golleji hirnyereji nder galluje duudi sanne jemma fuuna min kebu nguykaji ko watto sappo nder bangeje gaya caggal mun no woodi nokkure nde yamde jeetati ma jeenayi e capanɗe tati tawi neɗɗo nder mum fuu na fase motere mum dillide ɗum do hunde noon ko hegaki fay seɗɗa ɗo nder Niger hannde nder laawol majjum waɗi komin keɓi ɓaɗitaade laamiɗo tubal mo leydi gaya nodduɗo kaddi mawɓe bangeje e ƴamude gattol ɗam banga en nokkugon waddi nimɓe sappo geredu sappo e joyi ko polisiji kan ekkintiniɓe gam no woodi laabi ɗowtanaki filla hakkeji ɓiɓɓe aadamaɓe illune ko ɗam bangaji ɗin gatta nder bangeje ɗen Allah yettama filla golleji hirnyereji ɓoytiri sanne
non noon filla latol bal noon super ligue national latol bal ñalowma noga ɓere ni ko latol bal duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e go'o e duuɓi ɗiɗi e nogayi e ɗiɗi timmi AS Niger ko woni yeeso woodune ana toɓɓe capanɗe nayyi e jeego'o Racine FC no woodi diidi sappo e jeetati no sigilaaji latol bal nde ñalowma noga e goro ɓere wontiri AS Niger no fottidan e espoir FC de Zende noni li Sahel SC no fotti dan e AS Fannoni AS Douane no latti dan Olympique FC AS JNN noni no latti dan ISJN noni AS Sony Dep Kando no latti dan e no yahantawa latti da e GST noni ngada mun doni bi enni AS Police kambe ndobe jahan Agades be jaabe latti da e Ura nanoni FC hantorde ni Racine FC no fotti dan e Akokana noni FC do der gallu nyemay yewtere men pindinol min jahatana gaya nder wuro gaya deni dungu no fondi warde fina tawaji gon no gade gan elugo Allah dungu loburu jippo Hadiza Barmu mawdo jimaabe ardido kumbanonni de gaya o fantini no fijo bukkoji ko inditira yenandi wadirti nani yewtere natni hakkune makko e Fadel Alu
Hune hu ko wadete der wuro men pini men tawi dum hana jon dum fuddi wadude henandi lede balebe hana leedi fu won dum wadata henandi ga edu waddana dungu remobe e to bonon daji waddu fa leedi ha yeso selewr jeddi dabir darike dum wadata fijogon ko balde jeddi nyalane saktine den kannon dum wadata yenandi o
iyaden zaro ko konta me yenandote
labi hedi won ko tokkete ko batu o wada
ay bombo e gonni solenke
min e hore an i wodi siri ko gadaymi fadde majju yottade dem mi yaha meri mi yaha mi jabbo tal kuru mi yara biro mi hollo tal kurdun de o hokkiyan ujunere o hokkakan ujunaje didi sai mi hawra dum e majje ni men codata damucce den e gertode e nyamduuji di himbe gadante e ko wadete fu prefet ondu no lildo e himbe mubbe gara ceewa ko wadete kasen ko hala fu yeso himbe makkono menen du e koye amen de dum hanti men kejja men jaha men kalnowamo gada mun laamu on hokkam be'a wado ngarnaale do inne leydi din wada sadakaaji wuro gon fu dem men jaha mayo men kirso baalu denegu men gattangu der mayo on e kosam birada gam bonon daaji to wado
dawa gani am sa hasarote
noy wonno golleji tawadi e der yeynandi on endan wadirte
jirbiya forodi kay
fijo goni go balde jeddi godu wadata nyanne fu fiobe tummude no nyallanno fiya fa julde zura dembe jaha kande garde tondu be pia fa la sara nyanne fu nonno nyanne henandi on sedu noddo ladde den dun jodo dun hala lady dun ceba ko tawa der hitane den nafaka majjuni ka woni sai diyan toba nyamdu wada den diele garede no gada bonon daji me ela to dun wad bonon daji
in ware irku e mi wanda sido bana
ayaru lady ni je do min darnata habaruji men e fulfulde amma jabbito don habaruji dengal hausan kore ko gungu dan tani wadata yottina tomon non ni batu joda kalen gada habaruji no fu jabbito don Fati Zakari kirtento jam hirti